joy part of us. Easy, oh, yum. Joy part of us, easy, oh, yum.
Abantu sebashintsha ngayo, oh, ngoba ifuna wena inhliziyo yona, ngikunika yona inhliziyo
Oh,